kwanza lini face lock city mode. Nika kuchenga kwa kurani kwenye third floor. Kanipata kanitouch, hey baby girl. Komba number ukasema you will make a call. Hukutaka mapipa maloli. Neno lako kisura minzuri. Eti umidata na figa. Kama ligi ulicheza la liga. Una deni la kwangu lilipa. Ushaluba ukanipa deliver. Sikuchelewa sikuweka tamaringo. Ushaelewa wangu mgongo na shingo. Ukani faith kwa sifo my baby face. Fezo kani cash kani make like a dress. Siku rush time nika kubrace. Mala kwanza nika kupa love what it says.
Nipe kama nina kudai girl. Mwili mzima nizamishe paka na viatu. Looking very sex mama wewe. Piskari mwana na vimbatagi ubavu. Wapo wanusema mimu huni mwenye degree. Waambie wakome. Ziba maski ufanya kama waski girl. Yeah,
yeah, upinu ndo zawadi ya kweli niloichagua. Nakupa wewe milele na kupatia. Mamlaka ndani ya moyo kipenzo menteke siya. Nimetoko babuni mwako nyama zako nimerejea. Wachafua noko, wastakata takwa jiki. Piga pass mbele mini fuari skabiki. Nita lady spelling, nichane nyavu zanziki. Mamba piga kelele, tembo ni nyumaji nishi. Wapau share snitch the way they talk about me. About rock shit the way na fit I'm free. Under the tree to stay, to pungu pepo. To undi rhymes to fix, to vunje tutunge special. Who can in faith, cause see for my baby face. Fezo kani cash kani make like a dress. Siku rush time nika kubrace. Mala kwanza nika kupa love what it says.
Nipe kama nina kudai girl. Mwili mzima nizamishe paka na viatu. Looking very sex mama wewe. Piskari mwana na vimbatagi ubavu. Wapo wanusema mimu huni mwenye degree. Waambie wakome. Ziba maski ufanya kama waski girl.
Kama deni la kwangu lilipa.
Looking very sex mama wewe.
Eti umidata na figa.
Wako wanusema mimi mwenye degree. Waambie wakome. Ziba maski ufanya kama waski. Nipe kama nina kudai girl. Mwili mzima nizamishe paka na viatu. Looking very sex mama wewe. Piskari mwana na vimbatagi ubavu. Wapo wanusema mimu huni mwenye degree.